What normally happens with le engaklenyiwe ne isikhathi esiningi la uma pension funds abantu who die bese ifamily bingazi ukuthi une pension or what not bese yahamba yohlala lapha because ngibone lento first hand mangabe kushona ubaba wami imali bihleli e Masters of the High Court and it took a very long time ukuthi basithole and then but no kunemali yena so mina ke to avoid all that ngiyazi ukuthi imali yami ithathwa nini ngiyazi futhi ukuthi ngizoyithola nini kule contract yethu with the specific company kubhaliwe ukuthi ngonyaka othize izobe isimichoti then you can carry it most aphila kulula uma ngabe ngingasekho izinto ngizifake kwi-trust ngenzela ukuthi zibe ndawonye yonke imali zami ihluke ngifake kwi-trust so if kwenzeka shame ngithi shri ingane zami zizokhona ukuthi zi-contactwe i-trust.